yali andogandowooza yafuba si ki ekyo yeekuba mu mmeeme kati ninze ensoko za mukama ntandika ennusu okubala najja ngeri ya kapaalo faanana natte ekizigi kyendi kati saakirowoozaako kiba mu ndongo neegombanga nnyo ekintu mupiira ko ne kiitesonebwa omupiira ekyago nzijako yali njali kugulu konzerwa mpaka nteekwa laazima okukuba embayire nga mbitone ebyo nnoonyamu nze kimuli nnyali erindya ebyo ebyokolakola nga naye ekiri kujjukiza nsonga sikyabula bufu okuva mu nsinga eyalambula eddungu n'amanya mukole ensinga eri alinayita omutemu eryengeri eyo siwagidde eriisi mu kukumya abalala ne bwe nkuuliita abaliddawo kwenzijuukirirwa nkirina obuyimba bwe nnyimbye buli bawatu bijjukizo n'obwana bwange bwe nzadde buli babuva ku ssomero obwo bwe bwana bwa walukake yali akuba endongo kati gwe linnya kiri olirekawo mu nsi nga bakujjukira eri battamiiro n'eyakukusooka tajjukirwa olimba ayimba ka leero abakyala mukwate ku bbaafu gyebali mutya n'eggulu dde n'ebala okukuma baana ba maama baana ba taata mukwate ku bbaafu obukyafu bwannabakyo bukukubya okukira engulube mwaba mukyala eyakyafu wadde ataawo kisukirira tannazaala wadde nayazaddeko nnyabasemba obwana lwe bwonoonye olw'enju neewunya ekintu nanti olw'obugoya bwamulamu asabuka bbali wa buliri olw'ennyumba n'ejja ekyomuuka n'ekira effumbe mukyala koobe mulungi ennyonza okutumatira ndwawo amaka gasaana mayonjo yadde olina bebi ayonka sikyabula bufu amabeere maama okukunya mu ngoyezo n'ekibaddusaako abasajja bammuyemu ku nsonga ekisanga nga nze yeekanasa ngenda n'egiga omwengi kasita omutima gunga yaleera ewaka kwekuzika nga nkwesuulira omwo munju nga muwunyira omwo sifa kinzinsa fe abasajja ogutukeeza nga mumatumbi gwe gwaki asimbi tuzinoonyezamu abalungi mu ntunula nze omukyala eyakyafuwadde lube lwasatu sikuwa awo mbeera ng'azikuwadde olw'okukwebaza okuguba te omukyala nkwewuunya nnyo nga nkulabye nkyakya ako ke kabonero akalaga nti mpaawo gy'osula essuuka bwe kaakati otambulako okubaganya ennume ekwana ozze omutamiivu naye essuuka zandiza olumba okuyuza kaleega buleega akaali akeeru ne kakyuka mu ntunula n'enkwawa ne zikufaafaagana akawo mwannyina olimba saze wano lwabatyobola kyafu bwe waabasibye enkalu n'enzijo bali kulula nabuliddwa engeri gye mbakwatiriza mu kinoomu onze kampitire ku luleero etumbafuna amangu mwessanyu lyaffe eritukkakkanya eno bwe tusongwala era we mutalife eno n'ensimbi teziba za mugaso gwe bw'omanya nti oli mukyafu engoye gula za kitaka enjeru oziranga kyezinasensula ebyama eyo yengeri esaggulidde n'abeeyombekera omukisa basajja bammwe ne baba batwalako nga mwepenya ebbaafu kola mu woteeri tonnasooka kutusavinga wekyekinga embeera gy'olimu otubegere ettooke bwe nkola mu woteeri nga tonnasooka kutusavinga wekyekinga embeera gy'olimu otubegere ettooke oseka n'entunula kuma nnyogo nga kkala ya kitaka Evita futa fuyonde tete vivate misha omi Skati yote tuganye kuru kuru na yesi yensonga Chienfa kwekuma kala ya yungi raba kumbafu Amtuyo mtuyo jyoti yunga mule ngeno zipu mkumuka Nchinka kasanti nebyo ntege kedo vifuru sirirala Obula weka lukute mkwa wanjira vye tukula Ayate chale tukumeti tene polishimori Banji na zaka foke mkwa wabanji yunga shabalimi Iraba mnyotaba katuala ngechi kufo kukarombosa Weke miraka foke soge dotu uli roli otia Nitu hivyo visane rima wanga chibichi wana wala
Hivyo uchafu wale zelfunda no muyomi Uchafu asema wache anazi zembebe Wate kubafu hivyo kuyonge na kukonda Onda makanga so uchafu yensoga Hivyo uchafu wale zelfunda no muyomi Uchafu asema wache anazi
Mwanya gontu miegata kone musa zitari ngera nimiru Netegese kisa chilo atekyo na emise mindi mkwabia Mada waziri ngita nyewe na tumi wogorola Chienkola manyi kwefuza jenzize mte mabiga Obufumbo mkwano na yani anagula geya gubi Weyo njane yali adusa jakuta mangunyo Engambo mbinga na vazeti kawasatulula Epo bakwano na yate chibiwe disukira Kwari yo musajia womwela kumyo mulondola Nenshigambo dayo jovochi kumye mango nyeo Tosojia valantine mbwa bongi shigia nyera luka Bebebi alero sababa kumato kumira mpira
Kwari yo musajia womwela kumyo mulondola